Yen uyang lula man, yen uyang lahla man. Ngithi mina ngithi ngiyambeka umfana, ngingangisizelana. Ngithi uyang lula man, yen uyang lahla man. Ngithi mina ngithi ngiyambeka umfana, ngingangisizelana. Abazali balinde, sulile zonyembezi, mtwana zasekhaya zilindile. Mkhulu uhambe, uhambe, ngoba impilo yethengisinda wo. Mkhulu uhambe, uhambe, ngoba uthando lwethalungisinda wo.
Cool.